exclusive from ZambiaMusicHits.com.
It's your boy, I am Africa.
Simba.
My name is Gileon. True love is hard to find, it's never easy. Ukapesa wako weu ni kumusunga mushe. Nimekapita mwifundela ndani serious. Bantu yomu tima wanzi ine watove kakale. Natule shiva Natutuchushe mitimasha bantu ama tute mwakale. Ngebo tombira poku fire. Noti baraba shitu fire. Nimbinga tatukari pwane mitima no 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 no. Sani pwani la mutima Nda banarema pwani la vila Aleza ni nakapita mova Mopeza iwe Mami ni nakapita mova Mopeza iwe Mekweba ni nakapita mova So please take my heart Mami rima unamonga tine chambe Casanova Eno nishindi mulanda sintine Casanova I wish they knew me better. Nakale na kupanga na kateka. Oh oh oh. Seninga yeso chinja zelu no no. Karonga jau fwa pwefyo mutima ukanipanga waluso atma.
Download more music on ZambiaMusicHits.com.